om natt. Oh, ah, yeah. Oh, yeah. Yo, ah, yeah, yeah. Yo, ah, yeah. Ngizofuna lo nosizo olwa pelusizi walunga kwakhanya phama mintube kwasishiye muva oh uma kwande lo pelusizi baza ngingcebise inani phezulu kodwa ingokuthi unani ufuna usungiselele ukuba badala bethwese umphele wamanda oh baza ngingcebise inani phezulu kodwa ingokuthi unani ufuna usungiselele ukuba badala bethwese umphele wamanda oh
Let's go to the hotel.